a slender man fire.
Rico.
Magic crew again.
Kwagala nyo ebya dala. Ndi kugwe n'otulo si kyebaka. Buli kiro nkukabira. Sasira mukwano si kyefuna.
Okay. Yeah, yeah.